Aisha, Aisha, Aisha. Mzuri kama kachoro bodi kakupa mola. I'm like my oh my. Macho yake anavonga, just like a candlelight. Lips zake zilivoloa kizingata, like my oh my. Gozi yake inavometamet kama shima. Hivi we unazani na kutamani, ila nipo interested zaidi ya vile navodhania. Kina vio kampani na machache ya kukuambia. Cause I need you in my life. I'm tryna find me a wife, and you look just like her type. You look like just my type. Swear this love is first sight. Cause you are such a beautiful woman. Woman, woman. Could you be my one and only woman? Woman, woman.
Makachoro kiuno kama dondora. I'm like my oh my. Na hivyo vimacho vyake kakolori, anavyo virembua. Abadishe plaka kola go spend on my dollar. I'm trying to make you my. Na hizo puzi zake kamudori, anavyo jishawa. Nishajaribu kupapasa Dar es Salaam, Nairobi ati Mombasa. Sijamona mpaka sasa, wakufanana uo mshepu sasa, yeah. Maneno manunguno na chuki, eti mara kiuno mechongesha Uturuki. Uwajibu kurupuki, penzi lako ni asari na minonyuki. Kelele zao za chura, hazininyimi tembo kunywa maji. Watasema mchana na usiku atalala. Umebariki wa sura, kwenye shindano la warembo acha nikupe taji. Kwanza bado kijana, kifua napajalala. You such a beautiful woman.